Και με καλύτερο όριν σαν αγάπη, ο Εφάνο μου πει ότι το 49 θα τρέχει να κάνει ο Γκόμι Λαμάν, ο Κολολέ, ουράνιο χωρί να το κόψει να κοπήσει. Το παντού θα μπορούσε να έχει τα κουτρέ τη έβινε, ούτε να χωρί να είναι σωρά λαβή, ουράτε. Αμερικά και σέτα ένα μιλιόν τροπάτι, η φίλη μου πιάνει τα λεράτ βαρύ σε κορονάργαν. Αν κουμπί μπλαμάτι, κουράνι λαμάτι, αλλά τα λουμπούλα. Παρ' όπου κανένα τραγκάν και σε το κοπρεσδάντα Αμερικά, Ντόναλντ Τραμπ, γιατί σε άλλα κανόμο, ο Τζατό του White House, εντούλε ρατιά Ιούργαν. Presidente Trump salti turbata mila ospitalo rana America Walter Reed Washington DC ru Ahmedetti achibay tujubenet
President Donald Trump virus ilubu gala fatun qabamani saatle turbata mila maf manayana ergatroni White House tdebiani board witata kagala ummata American COVID-19 galin akkan sodanne wa micha dabarsan qamisani chimatawu agarsi sudan abugge afani bakka ofitti fudan kuta White House Truman jedamu ala dabbatani helicopterri Marine One jedamtu lafa ka'uf inna qoppoftutti nagaytti amani jiran presidenti chagugge afani funyani yokam maski devisani tun kayyatin bakka kannen bron gamas gausani ega turan White House ton senan sanadrammo mana qoricha warana biyole sa Walter Reed jedu kaysa bowdan kannen san deggeruf ala dabbatani galatoma tin jiran presidenti helicoptera kaysa ba'ani gara White House tinna deman takkar abbatani gara kamerat gara galudan har kamir mursani nagata usani ifsan malaka sanit dagamu ga fi radio sagale america bra yate sagale ukama mata en ba egari ajran boda gara gal galarra sagale sani warabudan erga wai covid ku sagari twitter irat matan sanin iben kun jrenye ke sanra akka anu godina insodatna ajran wujitni debina dursul af nibana ajraniru gadiba of egatta jedan yada ummata funanamen kan deggesi sanitana presidenti durani joe bidenin bodajiru president trump falmi president umman kolole sakura shan geggefamu fjurat mormitu sanika de mama democratic chawlin yachuf karor susani dulli flanno republicano ta fsejra dr risani dr sean colney tuta uduf kales ware bod sakennani hala hamtura gutumman dandamachu isu malugaru garen waldan safaya sanif an gamagama gonef itdabales hala waldan sakennamef inailal white house itdebi usanini degerra achitis ogezo safaya president cha saati saatin to atantu jira jedan waldan to anno fitisad kubota united states cdc sin covid kur asagal qillen sake safaja saatine hiduf tru akadandaw am amane jira CDC yero era af virusin corona rahiddu namonni yo metra lama walitti siqani jiratan akka daddarbu beeksise ture waantan kun kaleessa marsariiti saarratti gabaasa barreessen qorannaale hiddu nakka mirkaneessanitti virusin kun namni covid kun asagal qabu metra lama namatti siqe yookaan naanno tokko ture yo deeme haalan barataminin qilleensa keessa faca'e turuu danda'a jedhee jira qajeelfamni haareffame kun akka jedhutti haala akkasiin kan daddarbu yoo kutaasirriitti qilleensi keessan deddeebine bakka namoonni hedduun jiran kan akka faarfachuu yookaan kutaaspoortii keessatti hojjetan bakka hafuura baafachuu cimaan jirutti mudataa jira. Ji'a darbe CDC'n qajeelfama walfakkaatu marsariitii isaarratti baase guyyoota muraasa booda xiinxala hayyootaan hin mirkanoofne jechuun kaasuunsaa ni yaadatama. Jarmeen fayyaa addunyaa akka jedhetti naannoo addunyaa keessa namoota 10 keessaa tokko tarii vaayirasii koronaan qabamee jira. lakkoofsi namoota addunyaa kanneen vaayirasii koronaan qabamanii miliyoona 35 kan darbe yoo ta'u kanneen vaayirasii koronaan qabamanii du'an immoo miliyoona 1 darbu waantaan qorannaa yuunivarsiitii Johns Hopkins beeksisee jira. biyyoonni awurooppaa hedduun vaayirasii kanaan kan dhahaman yoo ta'u jarmaniin kaleessa akka gabaasetti walumaa gala namoonni 300,000 ta'an vaayirasii koronaan yoo qabaman biriteen keessaa namoonni 500,000 ispeen immoo awurooppaa keessaa lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabaman isa olaanaa kan qabdu yoo ta'u uummanni 1,800 ta'an koronaan qabamaniiru.
yeroo filannoo yuunaayitid isteets ga'uudhaaf baatii tokko gadi hafee jiru kanatti lammiiwwan ameerikaa hedduun gariituu yeroo isaan ga'in dursanii sagalee kennaa yookaan xalayaadhaan ergaa jiran. aga sadaasa sadii guyyaa filannichaatti namoonni daran kabiroon akka kanatti akka sagalee kennuuf jiran illee eegama. ittaana pirezidaantiin duraanii fi kaadhimamaan pirezidaantummaa ka paartii dimookiraatii Joe Biden kutaa Floridaa kalammiiwwan eenyuuf akka sagalee kennaniin murteeffatiin keessa baay'atan keessatti duula na filadhaa geggeessaa jiru. ከዱኩባ ቫይረስ ኮሮና ራደን ደመታጅረን ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕስ የሮዲዮ ኬሰት ዱለ ፍለኖት አከዴሪያን አደተንጅሩ ገባሳ ኤሊዛቤት ሊ ቱጁቤቱ ዴስ
ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ቫይረስ ኮሮና ራበየነቹ ኢፍሱዳን ገረዋይት ሃውስ ትዴቢአኒ ፈርሚ ኦንኮሎኒ ሰኩለሽን ማያሚ ኬሰት ካድማማ ፓርቲ ዲሞክራቶታ ጆ ባይደን ወሊን ጌጌ ፈምራትርማቹ ካሮሱሳኒ ሚዲያ ሃዋሳረት ቤክሲሰኒሩ
Don't let it dominate. Don't let it take over your lives.
Akka virusin kun sintuatu ne yemina. Jirenye kesan akka tuatuf e yemen kennina. Kun akka tau ne yemina. Addunyarra biyo guddo taate kamna. Ojitini debina. Fudratif nibana. Akko gana kesan istana gochutu narrature. Akka nibalaka ubekan ture. Garu gochutu narrature. Fudrat aban nerra. Hoggan nerras.
ገሩ አካታ ትራምፕ ዴካና ኢትላላኒ ፎይራራካን አፍ ዴቪድ ትከነን ካን ወልገይ ዊጣታ ገልገለ ሐዋሳ ብራጋ ፊዲያቴ ዴቪድ ትከነሙ ፊ ጫሳን ኡዱ ኤንቢሲ ቆጴ ሰረተር ገመን ጆ ባይደን ቄቀን ይጅሩ
It matters it saves lives it prevents the spread of the disease social distancing instead of talking about what the only thing I heard was one of the tweets
ሀጉግና ፋኒ ፉኛኒ ወካ ማስኪን በርባችሳዳ ሉቡዱ ኦልቻ ተምሳይነት ዴካና ኢትሳ ወራ ሂቅን ሰዋሱማ ኤገሙቀባ ደስሩ ደብሬ ዋቶኩ ከነን አገይ ዋን ትዊተር ይረት በረፈመ ከሳ ቶኮ ዋይ ከነ መራፊ ያደይና ከጀዱ ከን ያደ ስድዱቱ ጅራ ኡመተ ኩመድ በለማ ኩመ ኩደንቱ ዱዬ
ባይደን ኩታፈል ሚሲሳ ታይብ ድርጉሚ ፕሬዝዳንት ማ ከሰት ባይ ይበርባጭ ሳታይ ፍሎሪዳ ከሰት ዱለ ፍለኑ ጌጌ ሰኒሩ
you all know and quite frankly if we win florida you won
አኩም መርቲኑ ከስተን በክተሊፍ ዱግመዱ በቹራ ቪዮ ፍሎሪዳ እንጅፈነ እንጅፈተ ጀቹራ
ያድ ተገርሰ ኡመታ ቢዮ ለሳከሙልሱት ባይደን ትራምፒን ዱርሳቱራን ያድ ኡመታ ሃራባ የከሙልሱትሞ በካ በረኩመለ ማፍቁዳጃ ትራምፕ እንጅፈተን ፍሎሪዳ ከሰት ትራምፕ ባይደንት ሲቀኒጅሩ ነሞን ፍለኖ ሰገሌ ከነን ወጋጃ ተሚሸኒፍ ኢሳን ኦልጅራን ፍለኖ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ቃማ ሐዋሳ ሙርቴ ሶላ ሰባቢንሳስ ጭጭቀቡ ጀዱ ጥንጠላ ሲያሳ ከታን ራፋኤል ሶኔሺ
What seems to be happening under the surface is that Biden's small lead among older voters
ጎዳ ቀበ ዋንተው ዮ ኢላለ ባይደን ማንጉዶ ተሰገሌ ከነን ብረት ደገርሰ ጥቆ ቀባቹን ሪፐብሊካኖቶ ፉንዴን ጭማታ ይደበላ አዴሙ ሳቲ ጀዳን ፈልሚን ታና ፕሬዝዳንቲ ከሮቢ ኡፍት Salt Lake City ke satigegge fam matadre ijo dula filanno ukubsachu Trump tane ratfulle fatamuta ufdema
He reminds everybody that there's a 74 year old running against a 77 year old for president and two considerably younger
Mangudon wagator batami afri presidenti ta uf mangudo wagator batami torbawol indorgomuf akajiru akasumas kabron lamammo kanneen kanarra umri insani gadana kanta tokko itana presidenti ቶኮሞ ካድማማታና ፕሬዝዳንት ኢታኒ ድርጎሙፍች ጀራን አካታ ፈልሚኒታና ፕሬዝዳንት ማይክ ፔንሲቭ ካድማምቱታና ፕሬዝዳንት ካማላ ሃሪስ አደተው መላ ሃሪስ ሃድ አለንጋ ድራቲ ፔንስሞ ቡልቻኩታ እንዲያና ቆጴሳ ራዲዮ ሰገንታ ድራኒ ትራን አከሆ ገና ጉርሙ ቫይረስ ኮሮና ትዱሉ ከን ዋይት ሃውስ ፔንስ አካታ ቡልቺንሲቺ ኮቪድ ኩዳ ሰገሊት ትዱሉፍ ዴቪከን ፋርሱ መሉ እንደልቶነ ከጀዳኒት ባይንደር ጎሚ ፕሬዝዳንቱማ አካታ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ወይረረ ቫይረስ ኮሮና ተቀባን ለአልጂሴ ኡመረት ሙርቲ ኡመታፍ ያታ
ጅራቱን ጎዲና ሸዋዲጣ አናግን ደበረት ተኮቶኮ ሁምኖ ተነገጉም ሳሞቱማቲ ሂራር ፈማጅ ረጀቹዳን ሰገለ አሜሪካ ትዱበተን ዋጅር ነገኛ አንቻገሩ ኮሚ ጅራቱን ካዘን ከነላልጂሴ ኦዴ ፈኑን ቀቡ ከጀሬውተው ቢሮን ቡልቺሳም ነገኛ ኦሮሚያሞ ገመሳቲን ራኮ ጅራቶን ካሳ ጅራን ከነ ቁልቁል ይፈቻ ከጅሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍብሴ ፀሐይ ዳምጦቱ ፍንፍኔ ራገባስ
ጅራቶን ጉዲነ ሽዋልጣ አናግ እንደበረት ገንደ ቀሪዶ ቢኬስ ጅራን ተኩተኩ አከይመንቲ ፉልባነ ዲግደሚላ በረኩማ ለማፍቁደ ሰዲራ ኤገሌ ሁምኖኒ ነገኛ ሞቱማ አና ሰናፊ ቡልቺንሲ አንቻ ጅሩ ኢድሌራ ቆናምልቶታ ኡጉሬ ሞራማን ባርዶታ ከይሰት ወልት ቀበ ቴች ሳጅረችን ሂመን ኦቦጉቱ ሶሪ ጅራታ አናግን ደበረት ከንታን አከይዳንቲ ትበረ ቃሞሊ ነገኛ ሞቱማቲን ጅራቱን ገንደተኮ ጉቱማን ጉቱቲ ደረራማ ጅሩ ጀቹ ዲብሰኒ
ኡመን ኮይሮ አማጋና mana barumsa karena dua puluh sekitar kalau mafat kanjiram kesat umum ni yaitu kat dalam ni pematok bukan tahu hati kesat aswa asa bupat ispalti bupat rapisan ya cikin sebulan ni. Bisa amma kan aku no shani berbaraya di dalam ini umum mata kabatan ni umum kita bukai sa amma kan mana barumsa kita ya kan ni kejelah berhal tu jiran anakka. Anak tadi aloye, sasho, adam, jelas anak datang jalan itu mara deh mani deh umat kabatan ini umat di tampan dia mah shani berbara ini umat kabatan ini berakhir tuh fani panah dia saja.
Obo guru mu berkalamu cerita gendek arredo pikisa santo kuram.
Janda arredo bido koyo sudah sudah berikan umat ini walbehi wahamu orang yang mutu mati mana barang sahaja kote nak ni ya rokan ya virus corona karena namu walbehun kamu nak ada. Yerusana umat agan datuk pujahun dasa dua ratus onjedin, dua ratus onjedin, jar sejar tiap onjedin. Hindu ayu walitu awani manusia kesat di dua ratus orang lega. Agar agal galagat isani buiasa di tiwa itu topetu walitu awani aci bulcani yecur. Buiasa di tiwa erga aci bulcani di bo damu umjita ti bosona jram nun benati berbad ajarani umat asana dawat dawatan dirkam sisani asikade busani garabara dergan. Karena rakasa ni umat ni gula sedih tiwa cerga bulega format awan tau lagi jenani barbaca garabar hati segede ni malay kesara kesero ni malay olde tiga umat ni umat abadi hati jarokanat harka kallehi acipti rakona nak bishani minani le sete walakansani mogalgala walbatani jalani baadani jadula. Bahaya galur itu yaudah guru budha kawa. Kesemua semua nama ini fatu ko bokollo kan ini fasa kesalle sini warga mille. Akar utam mal mal jalan ini sille sudah cisa jin. Garu angga matman nak kesitra kaca.
Obat studinga hujan sa kongresi federala ormo kesa isanto kotaan. Dararam hawas nane char kekawajur akasin ibseniru.
Umi motuma ite pendesan kesa kubate jiru. Umat aku macam tu, walaupun wame, tanah rakyat kita argaman ini gal-gal sahaja kur alama yerogan, dua ratus tak kufa galajerani, orang ira cuma busha ni mana bernota kesa. Kuniga dikdami sadi, dikdami afur tifufe, bulia sadi se akar mati tifufe. Iza kalesa kana moga wa kulbana dikdami shani, kumara maaf kura sadi kana umarati devi galati, gafala mafof, gafarobi, yopin moga wafatasa gafarobi. Namni hitatan ganda, ganda kana kesa badijira, iza gamwaji kesa demati barbada, gafa kamisa timo, gafa dikdami. Adesi tu bu asal kerja kau tak jadi ni, kalau saya sangat ini jitu lah. Soela, hukum itu makan cita air, polisi dah kalian dah cina. Rakun aci jadi jadi ni erga, kemana ni erga cina kalian itu air di rakun jiru kan bordose, orang rakun umus terasi sahaja jadi ni, wanita sahaja ni kan untuk pun jiru itali kemana. Umat ajaru amma kara, wahai minat serta percaya, minat rujuk percaya, wahai punna rujuk percaya, jiran ajaru amma kan akan ditni. Buaya apa ni juga, inyara buaya sana pati, jirurat ini kita ni rakyat saja berjuta.
Akan namun radio segala Amerika biada sani kenan ibsaniti namun gendek arredo bi di radu bertiran moraman bernota keset ugramani hirarfa majran belans adama majra cutu ibsamin. Komijra tutarra ke ef itgafatama wajrana genya ana gendabarat obbo jonsi daba imi cokoban kabudan debisani.
Polisi gafatya gani anam debu. Nanti kama na genya tu barbada mani konnen bulan shifta barbada. Anam debu kabu rimbaba ni ane gari kote bulada ka abuwa yeri anam bubba jiri.
Jurat atau bahaf galat orke dera raja raja curan kan hawas nan nica himat polisin anica Dewi Ken Muraf ayam mantani. Kudin shalit at bulca anak indebarat kantaan obotas fabar ani gamaisanin komi hawas nikasifi tai anica tetap beramudate akat tanu tipsanirum.
Laki Malaysia ni aku najat pemudah datanani jiran ibu tamu serirumah. Kita kan mau awal cemari kalau mau tu mau jinin udin mariati, nui menunggu dua bulan yang kami jiranna. Kedai ini kami kena berbuat cuti karena kerja itu bersama. Laki kuat di muntin itu jenis nanti kami lagi nya mudah tu jinin dia mani rensi nanti cah bukan mende yeroo ammaatti argamee kan jiruu fi har'a sirna waalchisaa raawwachaa kan jiranidha.
Tole, gama biraatiin immoo hawaasni kan inni kaasaa jiru akka aanaa gindabaratti gandaa qarree dubbiitti ganda sana guutuu qonnaan bultoonni jiran dhiiraa dubartiidhaa osoo hin jedhiin fulbaana 22 bara 2013 mana barnootaa keessatti walitti qabamanii achitti gurguramanii akka turanii fi akkasumas hidhataan gandaa kan qaama nageenyaa mootummaa ta'e ganda sana keessaa namoonni lama waan badanii fi namoota kana gammoojjii bu'anii akka isaan barbaadanii fidan hanga kamisa guyyaa boruutti dirqamni itti kennamee akka jirudha kan hawaasni kaasu. Gama kanaanoo isin maal jettu bobbiin kun dhugumadha?
Lakki mootummaan nama gurusiin qabu. Ta'ii taati jiru rakkoo nageenya hawaasa keenyaa namni kun jiru isa kanaatiif akkamittiin rakkoo keenya hiikkannaa kan jedhu marii qaamolee garaagaraa kutaa hawaasaa garaagaraa wajjin gaggeessaafidha kan jedhamu malee namni hidhamee jedhamtu hin jiru. Namni kun nama keenyadha, nama buleessa keenyadha, deemnee barbaadachuutti qabna mootummaan nu adeeggaruu kan jedhee hawaasadha. Kanammoo akkaataa nuyi nageenya isaaniitiif barbaachisaa ta'eetiin qaamolee nageenyaa. Dhimma kanarratti bobbaafneetiin akkaataa itti namoonni kun yoo lubbuudhaan jiraatan sana argachuu yoo dhabame immoo reenfa isaaniillee argachuu qabnaadhaan itti deemame reenfa namicha isa butamee tokkicha argameetiin guyyaarraa sirna waltootaa irra kan jiramudha.
Komii jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa gindabaratti kaasan kana biiroon nageenyaa Oromiyaas qulqulleeffachaa akka jiru hoogganaan biirichaa Obbo Jibriil Mohaammed dubbataniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Itoophiyaa keessaa naannolee 4 bulchiisota magaalaa 2 keessatti vaayirasiin pooliyoo argamu Institutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksiseera. Naannolee eeraman kana keessatti fulbaana 27 hanga 30 guyyoota 4 manaa manatti deemuudhaan tallaaliin kan kennamu ta'uu torban darbe waajjirri kun beeksisee jira. Dabalataanis weerarri dhukkuba busaa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaaf Oromiyaa keessatti mudateeraa jedhameera. Onkoloolessa 13 kan tallaaliin kennamu ta'us dubbatamee jira. Muktar Jamaal gabaasa guutuu qaba.
Institutiin Fayyaa Hawaasaa ibsa waajjira isaatti kenneen akka beeksisetti weerarri vaayirasii pooliyoo hanqina talaallii irraa ka'eetiin biyyoota ollaa irraa dhufe gama Itoophiyaatti galuusaa beeksisetiin hin jira. Weerarri kun yeroo jalqabaatiif bara 2011 Itoophiyaa naannoo Somaalee godina Dooloo Aanaa Boho keessatti mul'achuu kan beeksise Institutichi walumaa galatti Itoophiyaa keessaa duula muddee bara 2011 taasifameen sumuda namarraa fudhatameen vaayirasiin pooliyoo 32 fi sumuda naannoorraa fudhatameen vaayirasiin pooliyoo 3 sababa hanqina talaallii irraa tamsa'e argamuusaa beeksisetiin hin jira. Hojii duula ittisuu fi to'achuu vaayirasii pooliyootiin hojjetameen illee naannoo Somaalee godinoota 5 keessatti duula marsaa 3 daa'imman 1786 oli talaalliin kan kennameef yoo ta'u naannoo Oromiyaatii fi naannoo uummattoota kibbaa keessatti illee marsaa 3 talaallii aanota 11 keessatti kennameen daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi miiliyoon 2 ol ta'an talaaluun akka danda'ame Institutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatti daayireektarii daayireektoreetii hordoffii dhibeelee fi rakkoo fayyaa Obbo Masfin Wasan dubbatanii jiru. Yeroo dhukkubsataan jalqabaa naannoo Somaalee keessatti argamu biyyoota ollaa waliin hordoffii taasisaatiin turree jirra. Tatamsa'inni sochii isaa waan guddaa ta'eef ogeessonni fayyaa akka waliin hojjetanii fi daa'imman daangaa waliinii irratti argaman waliin talaaluu irratti bara darbe hojiin milkaa'aa raawwanneetiin hin jirra. Dhaabbata fayyaa idil addunyaa waliinis ta'uun yeroo mallattoon dhibee mul'ate olloota keennaan wal hubachiisaa deemuun akka danda'amus hojjetamee jira jedhan. Vaayirasiin pooliyoo yeroo ammaa kana naannolee 4 fi bulchiinsota magaalaa 2 jechuun naannoo Somaalee, Oromiyaa, naannoo uummattoota kibbaatii fi naannoo Hararii, bulchiinsota magaalaa Finfinnee fi Dirree Dawaa keessatti guddinoota 47 aanaalee 334 vaayirasichi kan keessatti mul'ate ta'uu weerara vaayirasii pooliyoo kana ittisuudhaaf illee jecha bakka eeraman kanniinitti duulaan talaalliin manaa mana gaafa fulbaana 27 hanga fulbaana 30 bara 2013 guyyoota 4 wal duuka kan taasifamu ta'uu itti aanaan daayireektara ol aanaa Institutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Obbo Aschaalew Abbaay dubbatanii jiru.
አሁን እነዚህ ክልሎች ላይ ብቻ ነው ያለው ስፔኩ ብሎ ወይ ደሞ ረሽኙ ብሎ መናገር አይቻልም።
ወይረሪ ኩኒ ናኖ ለከኒን ቆፈከስ ጅረ ጀደኒቲኒን ዱበቾን ሂንደንዳሙ ከናፉ ሆጂ ቆረኖ ፊሰከተ ኢንሳ ጭምሱን በርባኪሳደ ሐዋስኒ ከነ የሮ መለቶ ዲበ ከና አርጂ አከኤሩ ከኑ ታሲዞፊ ዳብሌ ፈያከነ ጭምሱን ዮደንዳሚ ዲበንኩን ዮው መመስ ደፈሜ አደባሱን ኒደንዳም ጀነቲኒን አመነ ጀደን ኦባስቻሎን ደበለታኒስ አከጀረኒ ወይረሪ ቡሳ ናኖ ኡመቶ ተኪባከ ሰቲ ነሞተ ሰደተሚ ጃህረቲ ሙለቴ ዮቲቃተ ነሞተ አፉር አጀሴቲኒ እንጅረጀደን የሮ አማ ከነትሌ ወይረሪቺ አናሌ ኩለተኮ ናኖ ኡመቶ ተኪባቲፊ ዳንጋሌ ናኖ ኦሮሚያቲን ወልዳንጌ ሰኒቲ ወልማገለ አናሌ ኩደለመቲ ነሞተ ኩመጥበ ተርባኦል ሶዳኬ ሰዋንገል ቼጅሩፍ ኦንኩሎሌ ሰኩደሰዲ ህራ ኤገሌ ዱላን ተላሊኒ ከነመጀደን አዴም ሰከነለማኑ ደገሉ ዳፍጀቻ ቃሞሌ ሞቱም ማፊ ሚቲ ሞቱም ማታአን የሮ ነሞኒ መናመነት ደመኒቲኒን ተላሊ ከነተላለን አከገርጋረን ይስቱበተን ገረን ተላሊ መናመነት ቦባፈሙኩኒ ዲቤሌ ፖሊዮቲ ፊ ቡሳቲን ደበለተቲ ዲሞተ ፈያ ከነን ቢሮ ዲቤ ግፍራ ኮሮና ዲቤ ሃንቂን ኛታቲን ዱፎ ፊ ከነን ቢሮረቲ ሰከተ ኢንሰሌ ከንታሲሰንተኡ ሂመሜቲንጅረ ገባሰ ሰገለ አሜሪካቲፍ ሙክታር ጀማል ፊንፊኔራ
kan agge sata jetan radio sagale america saganta fan oromoti kutam minnesota baran bakatota biyala hoji gurguddo ummata sane fi biyake sa kubatani hojjetani jijjirama gudda fidan jette namakudan bekamti kenite jurt kanake salam yolle oromoti dr obsa hasane aderufo jiruti ጀሪ ለቹ ገነ ጆሉማ ከስ ካምፒ በቀታራ አሜሪካ ዱፋን ዶክተር ኦብሳን አም መነሶታ ከስ ሆስፒታል መርሲ ከስ ዶክተራ አደሩፎን በሩምሰ ኬሚስትሪ በረቴ ኦጌቲ ኬሚስትሪ ዮካን ኬሚስቲ ታኒጅራን ወልዳ ገርጋስ አኖሌ የየቡምቤ ከማን ጀረከናፍ በከምቲ ቢበዳሰ ካንከን ደሜ ፈያ ፋዋሱማ መነሶታ ተኡምቤ ካሜራ ጀሪ ለቹ ሐዋስ ኦሮሞ ከስ ኦጂቶላን ummata gargaruun heddu hojjenne jedan sora dubbis adderufon mal ummata akka hojjetan gaafatamani akkas jedhe
anaka fiyatte ya wori samaraizi ba'e adachala hojjadde wogga sadin da bayani workshop heddu deema conference already hcc kana wajjin goda ture ke sattu school district symphony kesa studenti gargara ture jolle oromo
ino intercarechun
ya family resources connecti goda gari namma yolle kaman hanku qabu jira school ra kadile ita te jira kanin kanini resources gari be kam family kana ku yu wan kana kana jira jere tin akka gargata san argatani akka de connecti ni kati uma perpetra letre ara sanin hanko na kadiru wan arge jiru fi akka family ke na kawmo kunini na kabhani school at engagement ki godani wan barbaachi sa jolle fi jala de mani gargata jiru na kawon kun naman goda jira
indu gargara jette wogga haga makaro jette
gara wogga furiti wogga sadin da bremo family irat sirri hojjata to
gargar sidi be nuti do hana mo fulan dibina tolan ke so jettu kawmat gargar tu falwan tolano jette fami qisana naaji diris
man organization je dan tujra multicultural autism action network ta je dan tujra kunini jolle dubachun dandenne ufu fayya ka qaban fakkatu fi garu dubachun dandani parenti akase jolle akase sanirate wora wojatu organization kana dubatti jolle rakko qabdu tujra sanin tu foundi gode sanin ke the board di wan treti ba e parentoro mo like peer to peer je dani mana de interview gona wana kati sanin wobare ra fara wojo
hagam sirra fagatu jintu yo tolano jadda jet milan de entumo makinan de entumo hagam sirra fagatu wana gamiti daddabte
makinan de man shakka fi je rangala guddina tan bakke anti jisan police niya police gara mali sabdo mana ra fagatu
bakata saate debita kan bakata garkarun wandi komete bita yom dufte jirenni bakata bakaha khesiruf mal fakkat
barako da sagal sagal tani sadi dufte jetan
jirenni bakata dubarti mal fakkatme ganni jollumma sunit bagachun jirenna kam khaysabati
ba el fata ane kam jere akay mu yumbe ko yero sunit ba el fata garu moromo wojo wono rada batti woli ni wamara yu rakko mara yu woli ni ke kada batti
jirenna kan kebir da batti amma nam karkaru jirta uji nam tigar karto an haga mitigammad
ba e nam du batti matinu satta satte yu bakata san kesa bahani azgahani akam baratani jiru lafana kudatani akka jiru foyye fatan barbada dubar
Ujit tolano jettu nama letum jirta.
Itu majira.
Ujit tolano jettu ufan wale rasiran rof tu mau saati gara-gara kota.
Ganam alka ujit ansa gara saati shani titi ujit piya kajirenya. Ganam saati shani bahe gara saati sopotinati ujit rabaha. Ujit rayo bahe jadi ammo community service. Wana dadda, workshop ya dadda, meeting ya dadda. Wanu komuniti kia faliyadu wajata galgala gara saati jaha wapan turbaati manakala.
Gamo jettu ujit tolano jettu tana?
Every day jettu dandye.
Guya tufa jettu guya torbomo guya shan?
Guya shan. After work yero maraji kontribiti kwa taani kia free time.
Aya ade rufu ujiru tananje chujira? Me wera shan misa nikhanna kuna ganchali sanje jabesa jenni abdanna. Maga waka khaydu?
Aya kalato.
Aya aya. Nama mantan dumisu ujiru Dr. Obsa Hassani? Dr. Obsa guddo galate fanna bagga maddi yecha gar gafi di yaddabra ujini sano jecha ba tamman ujini sano mata ujetta man
dabbenne Minnesota Department of Human Services Resettlement Program Office kajo outstanding refugee award kajo ni be continue kanu sani ke gara toma jecha ni wanne kone tokofa warota biye birati bife ada adda ke sa dufe a America kubate achibo da mo biye tane ke sa positive impact hawa karat akka amaas kuta Minnesota ti jirama positive thing bareda te fidu dani kana moni kuni na mota isan na mes goden echibo da mof kaita kila mani wani charo jatan la alam te ti gilga alam te chike isa na mota kana kila tu umal kota ni laga fin ke ti wani nisi gona januga akuma nama isteta kana kaita jiruti sadarka awa summa choni nisi ojjan wajuti jira ak tolo ultuma dan boldi olda wasoromo kaita tirma achu. Okay, so tapi ya jelas dunia kita International Romo Health Professional Association kan jamu kalau Romo kamberamo akan nama tokoh yang I am advisor to Global Health Initiative at the University of Minnesota. Sama lembat kara fayat ini klinika lumpa kan di sini awak sedikit saja jelu. Also kan lain gajin tabin dura klinika tholan nama gerakaru tokoh tu jira. Hadi Merkel Clinic kan jamu torbani tero tokko yero witan di dana tun kuya sabtira da ke ti gargaru pada kamra ga leadership positions da ba miki motumba kan tan ke tero kuma re fu to kuya letti walda soromo walda oge so ta faya jila dunya kamra le ke set ko da fraju dan amma akka gorsa Oromia Physician Association kan biye ke set le unde fame umati kenya gargaru sampa ke set tin ko da fudda wolu magala awata ke sa wan awasni ke le sam barbadan rat ko da fraju kun di tama mer gada na ma ke ratti ka ke ci da ko ci bakka na ma yaddo at ko to nin to janne bar ko ma ko da jarra jal kabe aga HR 1218 wala Congress America ke raggamo sankaita tis geolana ta wajja chudan mor magala ta ti hawasa ke ta ti hawasa oromo hawasa oromo ta in kamso ta kuma tupi idi na dunya ra tille waldeota amma makas tu ta ne ke to je chudan yaro te nyori ne umata kenya hawasa kem jiru ratti wan kamso ne fi oni kuni kanu kanu ne jiru
doktor of sanga kusa sagali America ru sejeda mi abadanno barade jira kusa sadde barate kusa sagali dabru fu jere nan e kampi bagasene barkum to ko debbe sagali sagal tamis sadi America ru برخم لما فوراني لما دكتور ماني بفانو هوسبيتال مرسي كمي سوتا جيروانكيس هوسبيتاليس تايتين كان شان هوجر ديجل بكينا كان بي بقاسي نيجت جريني بقاسا مان بكات غني جولو ما سنت
جريني وزين كام لي اجراتي بو اجراتي كام بينا يا لما فا كي تجرتا اما هاوين بيا لما فا كان مجي بتو كيسا بقات كما راباتي بيا ملكي نما كتابة جمو كاو بيه كام وچو داتي يالكني بيا يادا يرادو فتي اما تو تولتو لغاتي قد nama kita tani ada akhirnya mo gapa biografi malu tu biasa daripada resettlement dan khususnya daripada gapa dah itu bintu seno biasa kami tanah lalat rakyat mesti cipte pada kekaisar cipta dosa itu gapa angkaman cipta argemen mo kami tanah cipta tiada kalau magalah si jiranya cara tu konis abdi tiko kekang ke kalau tak cipta argisite tu kandi juga jitu di jiranya wakat ada
nama bagata kreatif. Doktor itu ofer, engineer itu ofer, liyufi kerjakan ofer, amatu fi kerjakan ofer, mangkur ofer.
Living is what you make, jadi orang ini. Rabbi ini dan dekhi samu yosi sana hari ini Yesus dah. You have to apply yourself. Harga dan dekati if rati irkate, namu tak sedo juru rati at mentorship itu le namu tak sedia rati isani rawa ubat judan warung si barbaci sana kesejawa tak kenyang ka. Walaupun saya jurusi kafun itu lebih dia jauh kau, baru saya tiketu, bisnes saya tiketu, saya kau mahu tu makan kerja segala halan berbaju sudah, harga katanya invisible tau ni, gabbani visible one qaban kubatani bijet yeseyu dagaqsa ummata kenya kabijet ta fesele rekete chimata wendenya kara siyasatin ogumale atta kubaturutis one guru nemijete
Hey, I'm Dr. Ofsa Saniti. At the roof of Juru, or like you, Minnesota, Angela Tefana, and Sora Lafayette. Nagajan and Nagay.
Tarasan, Taboriti, Walter Chan. Nagajan and Nagay.